fitna kañi toraji di tiktab e turus en ngadata sambini rafa hebu wol hakeji tomote en le mali alhali mo woyti ke cndh fedde humaninde haybu wol hakeji tomote en le mali wara jonde do fedde agibu boore hultivide o jati sugulla e madaraji lam ko be tawde fuf
mede wonde fa handen e martude bonallaji ko nayri bangal yeddude hajjeji bani adama hone ware gon fottade ittude be dima ko mebbe di en nanal mudum won torradibe maati to yimbe heewbe e ko epp nukkuji mani wari jodi le genni bomgo tiagal mudum wattine batto tummuto felatimbe bombe bendu hone di bonallaji hewti jamar ko heewi yogabe dum mayi e mudum fottade wudul leedni di torrad goto dum mata matton fangel man handen mede wa halde huni fu buytaaki do bonallaji wattedi nayraade do hajje bani adama
toujours pas fameuse
Machu Kaku na Jeda Rafiti Dingol Hakeji Tomonte en di Holiti Darni Bedido Hakeji. Tawerne Sari Alap in Kabaru Mudun Fatimi. Bibi Adam Fufu Yogutum Wartum Upinata. Kanon Ido Toraji na Jukiti Wadede Lenukuji Yoga Jimali. Jamare Kai Ansongo Ndardi Lam Kobe Tinade Fahandi Kabaru Juknuji Fede Oda Jogalao.
Le phénomène de l'esprit.
Machu Kaku Kuhala Mud Hana Hale de Jart Nyolman Handen. Sab Nyolman Handen. So I'm not Dama Machu Anan Nave Fawala to Hadi. Sab O Machu Kaku. In what the world did Timata Hakune Jalen. Ko heewi wolleji de hana hibde lawon jaati en hana wattude haqile e kabar o maccuda ko yallan accale leedni dendira ko du an waawi wadeede e de waawi tonnyundurde ga fe goto hana wiide goddo kasin maccido sabu wana huune ko mudde
asii nyokon fako mal
gambana e markara woni en fuf gotum ndero fedde na jukti imadraji habbo maccuka ko le lamu kay mamadu kunate yu goto e yimbe le fedde de holti won ko yar yeso sedan bangal hakeji tomonte en le region kay fayso anditi wiide jogolaji yogaji na hani faande watani hakillo
bibi na jonya
ngelman handen kabaruji matdaku semamu fadi nukuji hewde tiagat imadraji bale ko hewi ka lam on gaddu e tawede fu nukude ana serti misali le cercle nyorodi sahel om kabar matdaku wadi torradi kewdi tun sabi suka be yoga be jadi hada ma jandede fili kol yogaaji sabe be matdaku gaddu e tawede fu sara mebbe hebi bodo fam dum tuli kol to kambe pebe jangata handen mide tiggi so hala matdaku accama hakkune jaleedin do nato sabe heben waden gondan lobbal ta torra fu wala
o de bayira na ko o banna
fedde lid mali humoninde wumbe dum woni imav hultivide anhani lojabe tugure no fevri kedana haji bari kango de horojo fedde imav
ngelman handen kulleje kewde ana nyaki yimbe lojabe gaddo e tawede fu niko yogaji antun e yimbe lojabe hebi sago mi en le golliji kewdi sabben hokke hala hannen le batuji kewdi kube wartele leedni gale niko yogaji kasin be rebe lojabe ana tidi jati be hebe jippine sube hamulbe sabe tabe tube hani fukade be jippina de ana nyaki nikuje kewde imadra ana wonde wadede ga fa handen kulleji kewdi ana nyaki be yim yalla be heba be wada gurgal mebbe no be muuri mede tijile olam hakkunde radio kulleji kewdi heban bilto
sa wa continue
bangi goddo dum no fedde cndh woytike kewal cuudi kaso le mali e wattu decembre 2022 wonno be le suudu kaso bamako na mbaro non ko buri unyaaji njegumo e temedo njoyo yimbe tawen ko on hersana tan temedo no yimbe danno yalla dawrudi karoti dalla kanko bore holti wiide rahani suudu sariya totte bawde ke wawi hinade golle on haniri